Ushona wabazali kabulala umuzi Nabafutha basabuye mazizi Izingane zabethu Ushona wabazali kabulala umuzi Nabafutha basabuye mazizi Izingane zabethu Ushona wabazali kabulala umuzi Nabafutha basabuye mazizi Izingane zabethu Abaseko Ushona wabazali kabulala umuzi Nabafutha basabuye mazizi Izingane zabethu
Awuzangana mdala mdawuthatha ubuhlungu bethu
What are you, man?
Abaseko.